mukama byankoledde siribyera bira ebyo mukama byankoledde sibitenda nze yanaza n'omusaayi gwe ebyo mukama byankoledde sibitenda nze ebyo mukama byankoledde siribyera bira ebyo mukama byankoledde sibitenda nze yanaza n'omusaayi gwe sazeewo omutende sazeewo omusinze sazeewo omusuute emirembe n'emirembe sazeewo omutende sazeewo omusinze sazeewo omuwane emirembe n'emirembe sazeewo omutende sazeewo omusinze sazeewo omusuute emirembe n'emirembe sazeewo omutende sazeewo omusinze sazeewo omuwane emirembe n'emirembe so I will sing hallelujah I will shout hallelujah I'll be singing shouting praise the Lord so I will sing hallelujah I'll be shouting hallelujah I'll be singing shouting praise the Lord ebisele ebyo nga sirina kyakwambala zijjukira ebisele ebyo nga sirina kyakulya zijjukira ebisele ebyo nga sirina wensula yanyamba nangabiririra kyekyowaki sazeewo omutende abaana bange sazeewo omusinze sazeewo omusuute emirembe n'emirembe sazeewo omutende ebyange byonna sazeewo omusinze amaanyi gange sazeewo omuwane emirembe n'emirembe so I will sing hallelujah I will sing hallelujah I will sing hallelujah I will sing shouting praise the Lord so I will sing hallelujah I will sing hallelujah
the Lord.